the boy call me number one.
It's good, Dad.
Baby, your eyes on my phone. Yani utadhani body langu sexy, sexy uriyori. Yeah. Always on my phone. Unatazama na nani taxi, taxi, ajabu umuori. You better know upendo wangu umeugeuza fimbo. Haya ni mapenzi so wimbo. Machusi yamekuwa wimbo. Hadi na misi kuwa single. Moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wahi umalizi ukianza, katoko makamari. You better go. Baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go. I will let you go. You better go. I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go. I will let you go.
Wende amani.
You better go. I will let you go.
Haina nusi kuwa single.
Una kichwa cha nyoka si uwezi mzigo wa mawazo. Ninachofia meno yatanitoka, nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Na kukushiti sikumbuki, baby utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea hadi nishaanza kuzoea.
Moyo napenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani. Wahi umalizi ukianza, katoko makamari. You better go.
Baby, I'm ready to go.
Rumba.
You better go. I will let you go. You better go. I will let you go.
Sija kupenda unitende.
You better go. I will let you go.
When I'm money.
You better go. I will let you go.
I didn't miss it kuwa single.
It's gonna the boy call me number one. Yeah, he call him his worldwide.
The Mix Killer.